apa manje uzapana,
apa manje uzapana,
uzatisia,
uzatisia,
tizakushika,
tizakushika.
Ayo ni machiki,
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 sata machiki.
Ayo ni machiki,
igo wadelela,
machiki,
sasila vijosi.
Ayo ni machiki,
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 sata machiki.
Ayo ni machiki,
igo wadelela,
machiki,
sasila vijosi.
Mkukua, nikutama wapakisa machiki. Manjelelo za jamo makiki,
makiki.
Wapena weka no saiti chiki,
chiki.
Kuno afika kulima friki,
friki.
Zangena you look like a donkey,
donkey.
Osoli you look like a monkey,
monkey.
Liza kiki timbeleko treki,
treki.
Na kuona na zimbela swasiki,
yeah.
Patini za pola nikaona jeki. Nizimbela mimbale tako kiki. Mojo ni fuluti olo ni drinki. Gatisu na mbele better you sinki. Boy watelela sana,
watelela sana.
Mazimbela
bukwana,
mazimbela kupomba,
mazimbela kupomba,
mazimbela kabamba,
mazimbela kabamba.
Wai watelela sana,
watelela sana.
Apa manje uzapana,
apa manje uzapana.
Uzatisia,
uzatisia,
tizakushika,
tizakushika.
Ayo ni machiki,
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 uzata makiki.
Ayo ni machiki,
igo wadelela,
machiki,
uzasila vijosi.
Ayo ni machiki,
machiki,
machiki.
Yeah.